ngeke ngwazi mina ukuphila kanje. Ngcono ngithatha intambo nje ngikhunge kunokuphila kanje. Angazi noma mina noma uSathane ongena emandleni. Konke ngikubukayo khuluma umlilo ngibheke esihogweni. Sizani uyitshela ukuthi unothando ngoba ukhuliswa abazali ababili bangakunika uthando. Labo uthando liphelele ekholweni ngesikhathi bevula incwadi. Wena bakubeke eceleni ukhunjulwa kuringwa ngomshado. Ngisho kuwe wena ophakathi emzimbeni womuntu, wena okhuluma naye emethule ekhungethwe ngobuntu. Uthi thula bayibona phambili imkhuleko yomuntu ngoba umuntu nokukhalaze phansi sikhulume nolunda. Ngani futhi sayithini esinenhlupheko futhi abanye bethu bakhula bengazi testa njani ijuice lapho futhi. Khona ezobane sikhule ngamaguja iphatha amadradi maziye scales ithengela amaluzi. Yeah futhi rest in peace my G, you told me to keep it original and never forget my creeks. The boom bashy kuwabo ngwaqa kuhlephuka istick ongwaqa nonkamisa back mina ngimukele ibeat. So except so yakhuluma Zalo, yakhuluma Zalo, yeah egade njani manjalo, egade njani manjalo. Yakhuluma Zalo, egade njani manjalo, njani manjalo. Kanti ukurepha kade kwenza ukwazi uqeda ikhono noma ikhono. Ukwazi ukurepha kade kwenza uqeda ikhono kusayikhono. Ukwazi ukubeka kade udeliver kwekhono. Uchibiyele ngohlotwana lolwazi olubekwe kwikhona. Ngabe kusayimoya ekhulumwe kwikona. Mina ngikholwa sekhona amadoda adlulela ngemoya. Ngabe soya nje sonke ezulwini masiphilela kule mhlola. Ngoba ngeke sabhubha amagazi kuhluleka ikorona. Hlanga simuka nomoya kusuleka ibhatha. Mbize lo macele kufika inguni emzileni yendebele. Manje ihlangana ihlukene kwasho sisesimele. Lapho kumina ihluka nitubene ngayifica icuphene. Isandla sempilo singibeke engcupheni. Ngibuka abazali bami bethi angimthathe wangidlisa ebhodweni. Wangqakiswa imali kuze mina ngophelele empopweni. Ngoba nakhe ehlulekwe kwiphatha ngimbeke empepweni.